1 Petro 3 Chimodzimodzinso inu azimai muzimvera amunano kuti ngati ena mwaiwo samvera mau a Mulungu azikopeka ndi makhalidwe akazi aonu. Sipadzafunikanso kunenelera mau popeza kuti adzadzionera okha makhalidwe anu aulemu ndi angwiro. Kudzikongoletsa kwanu kusangokhala kwa maonekedwe akunja pakuluka tsitsi ndi kuvala za makaka za golide ndi zovala za mtengo wapatali. Koma kudzikongoletsa kwanu kukhale kwa moyo wa mkati, kukongola kosatha kwa mtima wofatsa ndi wachete. Moyo otere ngwa mtengo wapatali pamaso pa Mulungu. Umu ndi mmene kale lija azimayo oyera mtima okhulupirira Mulungu ankadzikongoletsera. Ndipo ankamvera amuna awo. Sara yemwe ankamvera Abrahamu ndi kumutcha mbuyanga. Motero inu azimai ndinu anake a Sarayo ngati muchita bwino osalola kuopsedwa ndi kanthu kalikonse. Inunso amuna muzikhala moamvetsa bwino akazi anu. Muziwachitira ulemu popeza kuti iwowo ndi mtundu ofokerapo ndiponso ngolandira nanu pamodzi mphatso ya Mulungu imene ili moyo osatha. Muzitero kuti pasakhale kanthu koletsa mapemphero anu. Mau otsiliza ndi awa. Nonse mukhale a mtima umodzi ndi womverana chisoni. Muzikondana nawo abale. Mukhale a mtima wachifundo ndi wodzichepetsa. Anthu okuchitani choyipa osawabwezera choyipa. Okuchitani chipongwe osawabwezera chipongwe. Koma inu muziwadalitsa. Pakuti inuyo Mulungu adakuitanirani mkhalidwe wotere kuti mulandire madalitso ake. Paja mau a Mulungu akuti,
yemwe afuna kukondwera ndi moyo ndi kuona masiku abwino aletse lilime lake kulankhula zoyipa ndiponso milomo yake kunena mabodza. Alewe zoyipa, azichita zabwino, afunefune mtendere ndi kuyesetsa kuupeza. Paja Ambuye amawayang'anira bwino anthu olungama amatchera khutu ku mapemphero awo, koma wochita zoyipa sawayang'ana bwino.
Ndani angakuchiteni choyipa ngati muchita changu pa zabwino? Koma ngakhale mumve zowawa chifukwa cha chilungamo mudzakhala odala ndithu. Musachite mantha ndi anthu kapena kuvutika mu mtima, koma muzilemekeza Kristu mmitima mwanu ngati Mbuye wanu. Khani okonzeka nthawi iliyonse kwayankha mofatsa ndi mwaulemu anthu okufunsani za zimene mumayembekeza. Khalani ndi mtima wopanda kanthu kowutsutsa, kotero kuti anthu ena akamasinjilira mayendedwe anu abwino pamene mukutsata Kristu achite manyazi ndi chipongwe chawo. Nkwabwino kumva zowawa chifukwa chochita zabwino ngati Mulungu afuna choncho, koposa kumva zowawa chifukwa chochita zoyipa. Paja na Yesu Kristu adafera machimo a anthu kamodzi kokha, munthu wolungama kufa mmalo mwa anthu ochimwafe kuti atifikitse kwa Mulungu. Paza thupi adaphedwa, koma paza mzimu adapatsidwa moyo. Ndipo ali ngati mzimu choncho adapita kukalalika kwa mizimu imene inali mndende. Mizimu iyi ndi anthu amene kale lija sadamvere pamene Mulungu adadikira moleza mtima panthawi imene Noa ankapanga chombo. Mchombomo anthu owerengeka okha asanu ndi atatu adapulumuka ndi madzi. Madziwo akufanizira ubatizo umene masiku ano umakupulumutsani chifukwa cha kuuka kwa Yesu Kristu. Kubatizidwa kumeneku sikuchotsedwa litsilo la mthupi, koma kudzipereka kwa Mulungu ndi mtima woona kudzera mwa Yesu Kristu amene adapita kumwamba ndipo ali kudzanja la manja la Mulungu. Kumene kwa angelo ndi maulamuliro ndi zimphamvu zimamvera iye.